Isambulo 21. Ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha, ngoba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile, nolwandle alusekho. Ngabona umuzi ongcwele, iJerusalema elisha, wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, ulungisiwe njengomlobokazi ohlotshiswe lomyeni wakhe. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi, bheka, ithabanakele likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. Azesule izinyembezi zonke emehlweni abo, ukufa kusakuba khona, nokujabuka, nokukhala, nobuhlungu akusakuba khona ngokuba kokuqala kudlulile. Wayesethohleza esihlalweni sobukhosi, bheka, ngenza konke kube kusha, wathi, loba ngokuba la amazwi athembekile aqinisile. Wayesethi kimi, sekwenzekile. Ngingu-Alfa no-Omega, ukuqala nokugcina. Omileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi wokuphila. Onqoba uyakulidla ifana lezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. Kepha amagwala, nabangakholwayo, nabanengekayo, nababulali, nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli, okungukufa kwesibili. Kwase kufika enye yezingelosi ezisikhombisa, ezazinezitsha ezisikhombisa ezigcwele izinhlupho ezisikhombisa zokugcina, iyakhuluma nami, iyathi, woza lapha ngikukhombisa umlobokazi umkawundlu. Iyamuka nami ngikumoya, yaye entabeni enkulu nephakemeyo, yangikhombisa umuzi ongcwele waseJerusalema, wehla ezulwini kuNkulunkulu. Unenkazimulo kaNkulunkulu, ukukhanya kwawo kwakunjengetshe elineninele elikhulu, sengathi yitshe lejaspi elicwebezelayo. Unogango olukhulu noluphakemeyo, unamasango ayishumi nambili, nasemasangweni kukhona izingelosi eziyishumi nambili, kulotshwe kwamagama angawezizwe eziyishumi nambili zabantwana bakwa-Israyeli. Ngasempumalanga kwakukhona amasango amathathu, nangasenyakatho amasango amathathu, nangaseningizimu amasango amathathu, nangasentshonalanga amasango amathathu. Ugange lomuzi lwalunezisekelo eziyishumi nambili, naphezu kwazo amagama ayishumi nambili abapostoli abayishumi nambili bewundlu. Owayekhuluma nami wayenohlanga lwegolide ukuba alinganise umuzi namasango awo nogange lwawo. Umuzi umunezinhlangothi ezine, nobude bawo bungangobubanzi bawo. Walinganisa umuzi ngohlanga amatadiya izinkulungwane eziyishumi nambili, ubude nobubanzi nokuphakama kwawo kulingene. Walinganisa ugange lwawo izingalo eziyishumi amane nane, yisilinganiso somuzi esinjengesengelosi. Nogange lwawo lwakhiwe ngejaspi, nomuzi kwakungowegolide elihle linjengengilazi ecwebezelayo. Izisekelo zogange lomuzi zivunulisiwe ngawonke amatshe anenani elikhulu. Isisekelo sokuqala siyijaspi, esesibili yisafire, esesithathu yikhalikedoni, esesine yisimaragidu, esesihlanu yisaradonikisi, esesithupha yisadinyu, esesikhombisa yikristolite, esesishagalombili yibherile, esishagalolunye yitopasi, eseshumi yikristoprasi, eseshumi nanye yihiyakite, eseshumi nambili yiamethiste. Amasango ayishumi nambili ayengamaphareli, ayishumi nambili yilelo nalelo sango ngalinye laliyiphareli linye. Isitaladi somuzi sasinjengegolide elicwebengekile linjengengilazi ekhanyayo. Angibonanga ithempeli kuwo ngokuba iNkosi uNkulunkulu mninimandla wonke iyithempeli lawo kanye newundlu. Umuzi awudingi ilanga nenyanga ukuba kukhanye kuwo ngokuba inkazimulo kaNkulunkulu iyawukhanyisa nesibani sawo siyiwundlu. Izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwawo, namakhosi omhlaba aletha kuwo ubukhosi bawo. namasango awo asoze avalwa emini ngokuba ubusuku awusakuba khona lapho. Bayakuletha ubukhosi nodumo lwezizwe. Akusoze kwangena lutho olungcolileyo kuwo nowenza amanyala namanga, kuphela balotshiwe encwadini yokuphila yewundlu.